kusula mukambala wachikubo kutira nandula abalala bali bikwangala teya ibali banzama.